the producer Ro. Mukamariye kubo. Amazima nobulamu.
Mukamane yanziza olwo bulamu bompade emikwano obugabizi byona ne yanziza okumira emikwano okumida obulamu okumida bazadde tewali kyotakoze mukama obulumizibwe ssebo gwayamba batalina yamba mukamane yanziza olwo bulamu bompade emikwano obugabizi byona ne yanziza okumida emikwano okumida obulamu okumida bazadde tewali kyotakoze mukama obulumizibwe ssebo gwayamba batalina yamba mukamane yanziza mukamane yanziza mukamane yanziza olw'ebirungi by'onkoledde mukamane yanziza mukamane yanziza mukamane yanziza olw'ebirungi by'onkoledde webale mukama webale kulw'amagenda gange ebigezo bibadde bingi omberedewo omulwanyi wange mwaka ku mwaka mukama obaddewo omusumba wange ekitiibwa kikudire ettendo ndikuwadde webale mukama webale kulw'amagenda gange ebigezo bibadde bingi omberedewo omulwanyi wange mwaka ku mwaka mukama obaddewo omusumba wange ekitiibwa kikudire ettendo ndikuwadde mukamane yanziza mukamane yanziza mukamane yanziza olw'ebirungi by'onkoledde mukamane yanziza mukamane yanziza mukamane yanziza olw'ebirungi by'onkoledde. Nabyamanyi b'omukama musumulula bawambe endwadde zalema ziwona nga tuyite linnya lyo koola koola mukama kuyambe koola 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 mukama kuyambe koola mukama neyanziza mukama neyanziza mukama neyanziza olw'ebirungi by'onkoledde mukama neyanziza mukama neyanziza mukama neyanziza olw'ebirungi by'onkoledde mukama neyanziza mukama neyanziza mukama neyanziza olw'ebirungi by'onkoledde mukama neyanziza.